Sou pai pani baba, me kikuzi, não basta mani baba. Ae wewe, figo safeli baba, pombe siziwezi, utankuta mochwali baba. Ya kwangu ni tam, 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 tamu, mambo bam bam, bam bam bam. Sopena zamzamu, zamzamzamu, unishi hamu. Ham, ham, ham.